kabya baby iye waje wakulira ABX production Santos ke muna masaka omwana gwe mfunye mfunyo no muna Kampala mukwano jagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa kiriza nkuite chimiula la mentumbwe wenawe ya miuka butufunirira kuzama toliko we wachama leka nkutwale keka switi nkula gomukwano tongusa maso sirimba za majana gakuwa ewange tewali kukaba saba choyo ya baby chona wachirete bubango ya gala mukwano ogona gonguleta sitibu ya gala kaimba akona konka imba mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe osaliza njagala kukuwasa mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe osaliza njagala kukuwasa nokuwa mwakafana ningalavu jetulina nga tukuza juwiri ngolo tulumbye Dubai gabana bakuba matali sente tuzirya walayi wezi kwao tuzimbe mulwera wamakwe muna Kampala musajja gofunye ufunye muna Masaka lavu yazibuka waka mubya daladala nze manya omukwano abalala bagane nzo je nkutwale mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa omukwano gongulira nawe ngamba ntompulira ankulira nkulira mumutima nkulira ewange tewali kukaba saba choyo ya baby chona bachirete bubango ya gala mukwano ogona gwanguleta wamagwe muna Kampala musajja gofunye ofunye muna Masaka lavu yazibuka waka mubya daladala nze manya omukwano mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa mukwano njagala kukuwasa kutwale ofumbe onsaliza njagala kukuwasa.